Indaba ze-SABC ezizimeleyo nezingenamkhethe no-Apha Kamagato umhlobo we-NNFM.
Elithe qabavu kwezindaba, umphathiswa wamapolisa usole ukuxhatshazwa kotywala kumatyala nobuzaza. Sibambe ngazo zozibini ke sethu ndibulise kumphulaphuli. Umphathiswa wenkonzo yesipolisa ubheka icele uthi kuyaxhalabisa ukuxhatshazwa kotywala okukhokelela kumatyala nobuzaza afana nokubulala nokudlwengula. Ucele ukhokela igqiza leziphathamandla zenkonzo yesipolisa nelithetha cingxele ngeenkcukacamanani zolwaphulo-mthetho olwehle ngomhla kuqala kuApril okuya ku-30 kuJune ka-2023 epalamente. Iqondo lamatyala okubulawa kwabantu liqabele ngaphi yakamawaka-6 anama-200 libonakaliseke ukwehla ngekhulu lama-96 xa lithelekiswa neli xesha linye kunyaka ophelileyo. Ngokutsho ngamapolisa, ngamatyala ngama-3,262 okuxhaphaza ngokwesine avuliweyo, engama-66 okudlwengula, engama-276 okuzama ukubulala, lawo ke yokubulala engama-243 ehle kwiindawo zenzelo. Ucele uthi ukuxhatshazwa kokusela kotywala makuqwalaselwe.
The issue of alcohol in the country, I think we need to look at it. Now again, Chair, when there was a semi-looting or little looting during the taxi problem in Western Cape, they broke in tops rather than any other place, which tells you that South Africans and alcohol is one area where all of us will have to look and work together on those.
Amalungu sapho lunye uDylan noNed Govender bobabini bagwetye iminyaka esixhenxe entolongweni yinkundla ephakamileyo yaseThekwini. Eso sibini sifunyenwe sinetyala lokuzama ukubulala nokubetha okwayamene nombhodamo owavumbuleka ngonyaka ka-2021 ePhoenix kumandla eTheku. NgoMeyi walo nyaka, eso sibini sahlanjwe ekubulaweni kukaMondli Majola oneminyaka 19 ubudala. Okanti ngabantu abangaphi yakama-30 ababulawa ePhoenix kwisityholo sohlaselo oluqhwayo bubuhlanga ngethuba lalo mbhodamo. Ubuncinane kwabulawa abantu abangama-350 kweli phondo kwakunye nelo laseGauteng. Sagcineke eluvalelweni, ucebo umasipala wasedr AB Xuma eMpuma Koloni ngamatyala okubetha uThembi Nkosingqangani kutyholwa ngelithi wabethwa wasetyhini okhulelweyo kwaye vele enkundleni kule veki kwaye eyalelwa ibheyile. Uxolile Mashukuca we-Rise Mzansi utyhola ngelithi uNgqangani wabanjwa ngaphambili kodwa elo tyala zange lilandelwe. Kubanjwa amapolisa amabini ebutho iWide River Flying Squad eMpumalanga emva kokufunyanwa nemipu neziqhushumbisi. Okanti sagcila amathafa elesithathu ipolisa. Okanti abanjwe cebukuhle nje kuhola wendlela u-N4 phambi kwemalelane emva kokuleqwa ngamapolisa ngoncedo lwenkampani yokhuseleko yabucala. Thethela amapolisa kwiphondo Selvi Mohlala uthi le mipu ibisahlolwa ngamapolisa emva kokuqweqwediswa kwesithuthi esilayisha imali emalelane kwisithuba nje seviki egqithileyo. Xa sisolela nje kweza ngaphandle, umbutho wezempilo kwihlabathi uthi usaluqwalasela uhlobo lutsha lwentsholongwane i-COVID-19 olwaziwa njenge-BA286 okanti olu hlobo lutsha lubhaqwe kwilizwe lakwaSirayeli, Denmark naseMelika nasingxelezeleyo noPaul Moss we-BBC.
Nearly 1.5 million cases of COVID were detected in the past month, a massive increase on the month before. And although the number recorded as dying has dropped, COVID still killed more than 2,000 people in the same period. Now there's a new variant on the scene. What worries scientists about BA286 is the large number of mutations on the genes which produce the virus's spike, which in turn helps the virus attach itself to human cells. The World Health Organization still assessing whether that means it'll spread more quickly.
Kanti ke mphulaphule ngokumasiphosiliso kwezoqoqosho sijonge imali kezezimali ukuba zimephi. Randi ke ixabisa i-R19.08 kwidollar yaseMelika yakuzenza phakathi kwi-R24.31 kwiponti yaseBritane, kwi-euro yakuba i-R20.75 kwezimbiwa ikwelithi rhweba nge-$1,893 i-ounce ecoliweyo zeyiplatinum irhwebe nge-$901 i-ounce okokugqibela ke ioyile ikrwada yohlobo lakabrent ixabise $83.90 umphanda masizibamba apho izindaba indaba ezilandelayo zakube ngizingalansimbi yesibini kwindaba zomhlobo wene FM elamigama ndingaphaka magado South Africa. Good afternoon.